waxaa isu gebya jiray baryaha faarax afcad iyo gabayaa kale oo isna caan ahaa oo ay isku waqti noolaayeen oo la oran jiray aadanguray maxamed cabdille. Gabayo badan ayaa dhex maray, ha yeeshee midkan ayaan ka soo qaadanaya. Wuxuu yidhi afcad baa faanayo, wuxuu ku faanay xoolo badan iyo arrimo sidaasoo la mid ah. Afcadna sidii la sheegay ama uu isagu dhowr jeer qirtay gabayadiisa in xoolo badan laguma sheegin. Afcad wuxuu yidhi shayga qalaba gaashaan xadbay igaga sii daaya shirka haddii la tago, khayligaa iila sharafroone sharna haddii la galo, waa midkii sucurka dheeraa yeeshan hadday dhashay madida geel, soosir rabantaaye haruub dheer wax laga soo shubaa, sheexadii ariye tangihii kol toban shaabahaa, sheegtay orod dheere saci shalay xadeed soo cabbaa, suufin caawana eeshan haruub kolkii laga lisuu shabaxtadaa wiile, shax ma degay nin gabay lagu shuboo shaaciraan ahaayee ma shiraaqday, sida doonida oo cadhan u siidaysa shaadir ma huwiyey, oo khayda sixir surayga ma u joojay sida weerar faras oo shax yidhi, sucubka ma u laabay bundada shiidan, waxaan awrsi raban shan isu soo saaray, waxaan xeero shaaximan bahday shaadir kuu geliyey, waxaan mara shariifaha madow sin isla soo taagay, waxaan bahdarsana sida kuu idhi sharaf wanaagayga oo xamar shabeel u eg haddana soo shakamadeeyey, baashaashaleeyey waxaan shan iyo toban saanyey, shanqar culus waxay labada guri shax ku soo noqotay oo ubadku shaafiida waday labada shoocaaba, shiikhaal riyaha laga dhaco shin u irmaanaaday, shanta qalaban mooye maxaa aadan soo shiriyey, shirka sareerugaas maalintan sheegay gabagayga goonyaha haddii laga sharqanin sheekada iyo maadda shin ma layga yidhi, gabay haddaan shinka ka higaadsay siiliyo sabeeliyo abgaal shubanka dhiin qaadle mateerteenka mudug saabihiyo magaca sir sooro dhan dad intii isuuftiya intii igu sunu raacday shantii meel maraysaaba ansagu iguma sheekaysan buuta oo halkaa dubsida shamsada kuma noqon shacabka daroogana waa lagu daraa, halkaa ayuu la maray. Markaa ayaa waxa u jawaabay aadanguray oo ay xoogaa isu gebi jireen oo mar walba ay tixfaalin jireen. Aadanguray gabaydiisa ayuu ka taxraacay oo gabaydii afcad buu taxraacay oo wuxuu yidhi bahdarsana waxaa shuro ku tiday sharaf wanaagaag oo xamar shabeel u eg haddana soo shakamadaysay, xirsi maxamed waa kii shab yidhi seedda loo dhigaye waa kay ciqadu saac ahayd sharabna taagnaaye, shaydaan ha fuule maxaad sheebka ugu qaadin, baashaashareeyey wuxuu shan iyo toban saaniyey, shanqar culus waxay labada guri shaac ku soo noqotay oo ubadku saafiida waday labada shoocaaba, yaba oo haad shirka u toogsatay uu dhididku kaa suuqay haddii soqorka shilabiis gasho oo shaqaftu yeelayso tisoo ka ah bilaawaha haddii looga shabaq siiyo shansho weyna waa lagu gubtaa malab shireeryaale, odayse shawl ma daaye hadday laabtu kaa shidanto maxaa mayran soo shubi, tabbaan lala shahaadayna reerkaasi goorn uu sufiiri shayna maaruula tidiif, oo xilti maxamed wuxuu ahaa afcad sodogiis oo wuxuu leeyahay bal faras la saaro ama haddii alla ku roon yahay wixin lagu qaado maxaad uga soo heli weyday xoolaha badan oo aad sheeganayso, mayranna waa mayran xilti maxamed oo waa xaaskiisii, xaaskii waxaa weeye saalax afcad, kaasina halka ah aynu